Ogame ala kiringa wa abubadi. Yeah. Aero JJ Music.